ekigambo kimuze kyensabye kinanoonyanga mu bulamu bwange mberenga mu kubeera wooko tunuulirenga obulungi bwo ekigambo kimuze kyensabye kinanoonyanga mu bulamu bwange mberenga mu kubeera wooko tunuulirenga obulungi bwo sebonse
Where can I go?
From your spirit.
Where can I flee?
From your presence.
If I climb up to the sky, go underground, you're there. I want to be more like you, and love like the way you do. Walk in your ways, oh Lord, I'm desperate for you.
Mberenga mu kubeera wooko tunuulirenga obulungi bwo.